Hilibka digaaga ama doorada ayaa ah mid si maalinla ah loo isticmaalo cunisteeda, taasi oo ka ganacsadaan dad badan, kuwaasi oo noloshoodu ku tiirsan tahay. Kadib markii laga soo baxay maalmihii ciida, waxaa sare u kac ku yimid qiimaha la iibiyo doorada, taasoo loo sababeeyay waddooyinkii lasoo marin jiray qaarkood oo xirmay. Qaar ka mid a ganacsatada iibiya digaaga ayaa ka warbixiyay sare u kaca ku yimid qiimaha la iibiyo digaaga.
Maylere Axmed Maxamed Abdi Alere ima doorilinkase halkan faylewad mahalaasu maasha allah maasha allah walaalo jawi dadin iidaysin faylana barwaaysan iidan faylana wamano halaasun joogan fayle maasha allah iidan faylana maasha allah kulli suuga leere madoola qaalaa madoorageysan hata jawi degni may buwaa hil roobada ayaan diyaar garowaan hil roobad kasto yar walaal baa iyo wala ka darmo jari hada hada laagis isbedel wiin oo zaaydana majar shal dareerayta maasha allah iidan fayle hal jif hada iidi ku hor iyo walaal qiimo je hoosay maalmi iidatan walaal sarka iyo zaayda iyaa maanaga dareemani haddaad iidii hoob la ku baynaa tani meeliti ni gala oo beegi hordhaamu ni kuwe nileen ka dareeras iyo iyadan rajayaan maasha allah iyadii adan imbaradii doorooyinka waqtigii hore may buu ahaa sida maan faansanayna hata dhakhaatiirta ayaan faadhiyan hilibka adan leeraaysa malaayika doorada ba walbadan waliya talaayan dhanga la ogaadii iyadan shal dareeraa mugaayooyinka sida maashta ma kale dadweynaha ee iyadan shal dareeraa iyadan shal gaada iidaha meela jarna meelaha iskajiida maanaa hibloyinjii hibloo wafadee hibloo wafadee dheere maamila dhan maamil oo fara badan leh oo aan jiidaaso unuuna dhagaaleyaano dadka bilshii maydaraayo sibel ii walsaasa malaya maydaraayo siya iyo dhiibdaan bilshii kashii umiya ka dhiibdaan
dooro gade intag shaqaysa dooro gade marka dooro ka galay lamadu kun labaatii goobti ka bilaabay ilaa hadda lamadu kun hadda farsad sani gadaay doorada ilaa u gaday awdiin ii goob gudidti wakool wayn gusheena awdiin indana u gada meelol bay ku sheenaa guur hadaba ku sheenaa marka qiimagana way bal gaday hada hordhaan hada walaa isbedelada walaa qaalayda jidka dhiganagadino doore meel maraayo male marka hadaba dool yar raaga
sara uu kac ku yimid qiimaha digaaga suuqyada magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa waxaa loo sababeeyay wadooyinkii la soo marin jiray digaaga oo hadda xirmay.